Kara, kubana vibes kaija. Yeah, we gonna tukia roho, body so mambo tabangu united kabaho. Kale za way we za hule, holy force ile kalufutu ziruanire. Mukazi wa watu mekarulire, biwa serekele vyo natubikulire. Allah, kastan kugambire, boy.
Double beats.
Mwana vibes kaija. Kendo chakare, kendo chakare.
Kendo chakare,
ya totali mukaika.